sana mala. Abanye babo bangifuna mina ngiyala. Ngoba wena ngiyakudinga mase kwenyuka. Sonke isikhathi ngilahleka wena wangithola. Ngoba ngikhetha wena baphuma bengena. Azange banqaka ngiyamazwa ngimfuna. Yo mfuna wena ngiyatshela mamela. Ngizophatha njengeqa ngendlela uyifuna. Yo ngikhetha wena abaphuma bangena. Azange banqaka ngiyamazwa ngimfuna. Yo ngifuna wena ngiyatshela mama. Yo ngizophatha njengeqa ngendlela uyifuna. Abanye babo bangifuna mina ngiya. Oba wena ngiyakudinga mase kwenyuka. Sonke isikhathi ngilahleka wena wangithola.